Katondo family na Mjekan boy.
It's my nice.
Vyote nishakupa, wala usiwe na pupa. Wendo wangu sinyolita Leo tukale bata, toto bichi Zanzibari au Mombasa. Mtoto mzuri watabata, mask michi kiambali hibasata. Choli choli nipe yote, wasiku koli koli wakukokote. Migoli goli kwa obote, paka makili kili kama yote.
Fungua, fungua, fungua,
fungua nati.
Fungua, fungua, fungua,
fungua nati.
Fungua, 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 fungua,
fungua nati.
Fungua, fungua,
fungua nati. Na minta like, I'm so crazy for your love. Oh yeah. Na uko nyuma kama pipa, ulivofunga nisha kufa mazima. Usiwaze kusu pesa, tutatesa, mindo balesa. Yeah, yeah, she got a one. Tunde chumbani, wendo mwandani. Woza. Leo tukale bata, koko bichi Zanzibari au Mombasa. Mtoto mzuri watapata, mask michi kiambali hibasata.
Fungua, fungua, fungua,
fungua nati.
Fungua, fungua, fungua,
fungua nati.
Fungua,
fungua,
fungua, fungua,
fungua nati.
Fungua, fungua,
fungua nati. Wanene, wimbamba, warefu, wafupi, kama wote.
It's my mice on the beach.